It's your boy Shakira, GNI Kings, GNI Presidents, Presidents alongside my brother, Kenya Classic, Shakira Boy, Sumo.
Tuaona wingu
na uzuri limetanda,
na hisi tunavi wingu
vijana mime tutawala.
Umetutoka mapema mbona sadiki, hey. Familia bado atuamini, oh, oh. Umetutoka mapema mbona sadiki, oh, oh. Familia tutakumisi, hey, hey. Basi mojaga, ujaga, ujaga. Basi mora mapema, mapema, mapema. Basi moro jaga, ujaga, ujaga. Basi mora mapema, mapema, mapema. Nimepoteza baba, nimepoteza kamanda
sadiki.
Nimepoteza shujaa, nimepoteza baba, nimepoteza kamanda
sadiki.
Mti mkubwa ukianguka na ndege utapatapa, ni kama nuru kabla ya giza,
hatoni pa kushika. Nisalimie baba, nisalimie Valentine, nisalimie mwaka, mama komwenda. Wende salama, wende
salama,
ufike salama, ufike
salama.
Wende salama, wende
salama,
ufike salama, ufike
salama. Salama, wende, fike, salama, wende, wende, salama.